CKMusicPromos.com.
I know you're gonna dig this.
Another Alpha Entertainment production. See Jazzy. Emu Kemaki do.
See Jazzy.
Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika. Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala.
Ufile waishiba. Ufile waishiba mami.
Chamo ya ya ya. Kakweba jose mami nolotina. Utila fweba ume. Ponse pachalo tuwa wafe chimo chine. Nadipu sanako. Dimu pondo wa konkenta ndi. Fishi wandisha. Kate kolyo kolyo ni chika milioni. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika. Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala.
Ufile waishiba. Ufile waishiba mami.
Ati walilo welela. You want a million. Waliba nakakonkelo. Nisona. Before you think. Na futi tulibonse. Again and again and again and again. File chitika. Before you think. Na futi tulibonse. Again and again and again and again. File chitika.
Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika.
Mami.
Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika.
Mami. Fwile waishiba.
Mami ni wevo feweka na sala.
Fwile waishiba. Ufwile waishiba mami.
Dawafuwa kutumu na wabiji.
Mama wanu.
Atinka kushefu wakweba. Number one for mami. Inkande for ya lelema. Kati wali teka nyata wabilima. Awe. Insansa jo umpela. Umuchishi ya mano na chumfuila. Hello. Beauty ni bonasi. Wila ja utate iwe Thomasi.
Nakalia.
Shiri wama performance. Voice jazzy. Leta chorus. And by the way.
Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika.
Mami.
Wila itwishika. Mami ni wevo feweka na sala. Wila itwishika. Wila itwishika.
Mami. Fwile waishiba.
Mami ni wevo feweka na sala.
Fwile waishiba. Ufwile waishiba mami.
Si jazzy, jazzy, jazzy.
Copeland Swag Music.
DJ Blue.
Exclusive from CKMusicPromos.com.